Yebwensuna suna mama lwacho kufa potyo sirabanga kweyo chembozi gira tulano kalira omusajja gwenyumya owange simuwanya katijjo gentuma nyamanyu mkwana tesi oversize sorry nkwogera ku mkwano kasikonda kutte wano batulane bakeza tofikibwe bakwe nange nesimbye mama onkolere erinnya omukopi okufuna omulangira ani avuganya ekyo bobanga olina omwami kiragetwe kiti ekyo omuntu okubulwa kuwuna ekyo nno kisiraani kisenge maama bobanga olina akwagala kiragete bakutiisa omuntu okubulwa agamba ba wande kisiraani Eliyo abange yambuno musaize simalako amatugo toba wa mkwano ere chote chikutisa saizi mubyo mkwano bino mwami telina chifo eje mitima kwa jesima tawali eje tulemia wabula mkwe sunze dali sima nyindi kulota nize mkukwate kwa wencho mutima gunteke omkwano kweni na magnet nange gunsobete Kumuleta wholesale, bambi ne musasira Bobango lino mwami, chiragetwe chitiecho Omuntu okubulwa kuwuna ekyo nno kisiraani Kisenge mama Bobango lina kwagala, chiragete bakutiisa Omuntu okubulwa agamba ba wande kisiraani Chisoka kubamwe bugumu embewe itawate Muliroke ngange jirireti mubika bukumate Malababa nchayo recho na ye mumanyeti Omuntu mutufa veli ye dunda musabecho Wama mubulunji switi oba mububiela Oba fobukagane ya maela wendinze Boba ngoli no mwami chiragetwe chitiecho Omuntu okubulwa kuwuna ekyo nno kisiraani kisenge maama bobanga olina akwagala kiragete bakutiisa omuntu okubulwa agamba ba wande kisiraani Kiragetwe chitiecho Omuntu okubulwa kuwuna ekyo nno kisiraani kisenge maama bobanga olina akwagala kiragete bakutiisa omuntu